khudbaddii madaxweyne Donald Trump ee xalay waxay ahayd tiisii ugu horreysay ee uu ka jeediyey kulan wadajira oo labada aqal ee Kongareesku ay yeesheen kadib markii uu mar labaad xafiiska la wareegay 20-kii bishii January.
America's momentum is back. Our spirit is back, our pride is back.
Dardartii Mareykanku way soo laabatay, ruuxdeenii way soo laabatay, sharafteenii way soo noqotay, kalsoonidii way soo laabatay, riyada Mareykanku way kobcaysaa, waxayna ka weyn tahay kana wanaagsan tahay sidii abid ay soo ahayd. Laakiin wax yar kadib markii uu hadalka bilaabay, xildhibaan Al Green oo ka tirsan Dimuqraadiyiinta lagana soo doortay gobolka Texas ayaa bilaabay inuu ku qayliyo in Trump uuna wax sharciyada u haysan jarista daryeelka caafimaadka ee Medicaid oo ah barnaamijka dowladda ee daryeelka caafimaadka siiya dadka dakhligoodu hooseeyo. Al Green ayaa markii dambe laga saaray hoolka ay khudbaddu ka socotay. Trump waxa uu tacriifaday culculus talaadadii ku soo rogay Shiinaha iyo labada dalay deriska yihiin ee Mexico iyo Canada. Waddamadaas oo ah saddex dal ganacsade ee ugu waaweyn Mareykanka ayaa ku hanjabay inay ka argudan doonaan arrintaasi oo keentay in suuqyada maaliyaddu ay hoos u dhacaan cabsi laga qabo dagaal ganacsi oo cusub oo bilaabma.
A little disturbance, but we're okay with that.
Sara u kac yar baa jiri doona, balse taas waan ka soo kabsan doonaa, ma badnaan doonto. Horraantii toddobaadkan Trump waxa uu hakiyey gargaarkii military ee Ukraine, kadib kulan la isku buuqay oo uu aqalka cad kula yeeshay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, kaasi oo ku saabsanaa heshiis u ogolaan lahaa Mareykanku inuu helo macdanaha uu noocoodu adduunka ku yaryahay ee Ukraine. Tani waxay qayb ka tahay dadaalkiisa uu Kiev ugu cadaadinayo inay ogolaatay heshiis lagu soo afjarayo dagaalka ay kula jirta Ruushka. Inta kulankii Ukraine lagu jiray waxaan wada hadallo dhab ah la wadnay Ruushka, waxaan ka helnay tilmaamo xoog badan oo muujinaya inay diyaar u yihiin nabadda. Senator Elisa Slotkin oo ka tirsan Dimuqraadiyiinta lagana soo doortay gobolka Michigan ayaa si adag uga jawaabtay hadalkii Trump.
And that scene in the Oval Office wasn't just a bad episode of reality TV. It summed up Trump's whole approach to the world.
Falka ka dhacay aqalka cad ma ahayn oo kaliya dhacda la mid ah barnaamijyada TV-ga ee wuxuu muujinayaa sida Trump uu la macaamilo dunida. Waxa uu jecel yahay inuu jaal la ahaado kala talayaasha sida Vladimir Putin, halka uu cadaawad u muujinayo kuwa nagu dhow sida Canada. Dimuqraadiyiinta qaarkood ayaa muujiyey sida Trump uga soo horjeedaan iyagoo soo xidhay dhar midabkoodu uu basal yahay si ay u diidaan siyaasadaha Trump oo ay ku sheegeen inay dhibaato u keenayaan haweenka iyo qoysaska. Sidoo kale waxay siteen calaamada ay ka mid tahay mid ay ku qornayd Musk waxbuu xaday, taasoo la xiriirta qorshaha uu maalqabeenka Elon Musk ku dhimayo dowladda federaalka isagoo joojinaya qandaraasyada dowladda, shaqadana ka fadhiisinaya kumanaan shaqaalaha federaalka ah.
Any federal bureaucrat who resists this change will be removed from office immediately.
Shaqaalaha federaalka ee ka hor yimaaday isbeddelkan isla markiiba waa laga eryi doonaa shaqooyinkooda, waayo waxaa nadiifinaynaa meelaha ay biyuhu fadhiyaan. Mar kale Slotkin ayaa arrintaasi ka jawaabtay.
You want to cut waste? I'll help you do it. But change doesn't need to be chaotic or make us less safe.
Haddii aad doonaysid inaad yareyso lacagta lumaysa, waan kugu caawinayaa. Laakiin isbeddelka noocan ahi uma baahna fowdo ama in khatar la ina geliyo. Xilka laga qaadayo shaqaalaha ka shaqeeya ilaalinta hubka nukliyeerka, badbaadinta diyaaradaha iyo cilmi-baarayaasha daawada kansarka, kadibna dib loogu yeeray laba maalmood kadib, ma aha maamul wanaag. Trump waxa isku ammaanay hoos u dhaca ku yimid tirada muhaajiriinta sharci darrada ah ee ka soo tallaabaya xadka koonfureed ee Mareykanka.
The media and our friends in the Democrat Party kept saying we needed new legislation, we must have legislation.
Saxaafadda iyo dimuqraadiyiintu waxay lahaayeen waxaan u baahanahay sharci cusub oo xadka lagu sugo, laakiin waxay noqotay in waxa kaliyan u baahnaynay uu ahaa madaxweyne cusub. Sawirka khudbaddii xalay waxaa laga arkayay marwada madaxweyne Trump Melania oo ay ag fadhiyaan dad ajendaha Trump xoojinaya. Waxaa ka mid ahayd gabadh ka soo horjeeda ciyaartooyda ragga ah ee jinsigooda dumarka u beddelay ee ka qayb qaata ciyaaraha haweenka, iyo qoyska qof dumara oo la sheegay inay ku dhimatay gacanta qof aan Mareykanka sharci ku lahayn. Trump waxa uu mar kale ku celiyey baaqiisa ah in Mareykanku uu la wareegi doono kanaalka Panama iyo jasiiradda Greenland, hase yeeshee ma uuna soo hadal qaadin qorshihii ahaa masaafuriinta Falastiiniyiinta iyo la wareegista Gaza. Khudbaddiisu waxay socotay muddo saacad iyo 40 daqiiqo ah, taasoo ka dhigaysa khudbaddii ugu dheerayd ee uu madaxweyne Mareykanka soo maraa ka horjeediyo xubnaha Kongareeska.